lovely people, salamani. Me invite you to empire bojumadi kesepa faith prayer a edeba a watu de faith gathering. Host no enyo bibia se yanka sa enu abema desire po gym. Empire bojumadi we ebekoso ewo Achimota Forest on the 30th of August na ebe start at 8:30 a.m. Enu nti danu drament na fie. Frɛ wo nua na wo nua so frɛ ni nua. Yentumi enhia ewo Achimota Forest. Nyanko bom paye na ensungwera de so. Biji de se eda no ade ade wa koma so awo hwe bia yakopon ebetie osufre na watumi ayama yenyina yembra yentumi enyenhira.